murumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Ikaze nanone mu makuru yacu duhereye ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, aho abatuye ako gace bavuga ko abasirikare b'Abarundi bamaze iminsi bambutse uruzi Rusizi bakajya gushinga ibirindiro ku misozi miremire irebana n'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo, aho nyine mu burengerazuba bwa Kongo. Gusa umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi arahakana ayo makuru, akavuga ko abayavuga gutyo bashaka gusarika isura y'ingabo z'u Burundi. Eloge Welikaneza nibyo atubwira.
Namwe batuye muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu buraruko bushuburengero bw'u Burundi babwijwe rya Amerika ko yiboneye abasirikare b'Abarundi baje gukara uruzi Rusizi rugaba Burundi na Kongo kuva ku itariki ya gatatu kuno kwezi. Aya makuru yaje kandi kwemezwa na bamwe mu bakuye imitumba muri groupe Mayasange muri territoire ya Uvira muri Kivu Bumanuko. Eka n'amashyirahamwe yigenga amenyesha ko zimwe mu ngabo z'Abarundi zaje butse Rusizi zerekeza mu misozi hanamiye umuji wa Uvira muri zindwi zibiri zishize. Bernard Dogotondo, umuyobozi w'amashyirahamwe yigenga mukia cha Rusizi, yabwije ujya Amerika mu kiganiro yarihaye kwa abasirikare mu kurondera inzira banatanye mu mitwe gato n'urwaruka rucungera umutekano rubari ku marondo mu ijoro.
Kulingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na majimaji Mbulu Kamale ambaye amewaongoza tena wakati
hari njiye abasoda ba Burundi bafitanye amasezerano na majimaji Mbulu Kamale yarabayoboye baca sange kandi bari mu misozi hanamye mu gihe wa Uvira baciye sange maze baraduga hejuru cyane. Ubu bamwe baboneka kukiryama mu gihe abandi bari mu duce dutandukanye. Jewe nk'umwe mu barongozi amashirahamwe yigenga mu kiyaca Rusizi ndavyemeza mfatiye kuvyo niboneye n'ivyo numvise, kuko abanyuma bashitse ari sambiri z'ijoro bakaba banatanye mu mitwe n'urwaruka rucungera umutekano w'igisagara, ariko urwaruka rwisanze rutari buhangane n'abasirikare b'Abarundi bari binjiye. Uko n'ukuri abasoda b'u Burundi barahari uyu munsi mu misozi ya Kongo.
Jeshi la Burundi ambalo lilikuwa limeingia, hiyo ni ukweli. Jeshi la Burundi kwa leo linapatikana katika milima ya Kongo.
Niko yemereye ijuja Amerika uko kuri bwana Tonda hagarari ya mashira hamwe yigenga mukia cha Rusizi zavuga umvugi zuki sisi kare cho Burundi wacita ikinyoma cheruye. Colonel Floribert yereke ku munsi wa kane yasohoye itangazo rigufi ritarenze umunota umwe n'amasegonda atanu mu rurimi rw'Ikirundi hamwe n'umunota umwe mu Gifaransa, maze avuga ko batanga aya makuru bashaka guharabika ishusho y'ingabo z'u Burundi. Colonel Biyereke yavuga igisirikare cyo Burundi FDN.
Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi. Kuri ayo makuru y'ububeshi, urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi ruramenyesheje Abarundi n'amakungu ko ayo makuru yavuzwe ku gisirikare cy'u Burundi ari ikinyoma cyambaye ubusa. Urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi ntigwigera na rimwe rurenga imbibe z'igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Urwo rwego rurangura imirimo rujejwe rwisunze amategeko y'igihugu.
Ariko umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yirinze kwakira ibibazo by'abanyamakuru yari yatumiye abwira ejeje gusoma itangazo kwa takindi kintu cyo kurenza ko kihari. Bernard Dogotondo batwara sosiyete sivile mu kiyaca Rusizi we mugabo yemanga ko abasirikare b'Abarundi bamaze no gushinga ibirindiro, akibaza ko FARDC igisirikare cya Kongo kibarerekera.
Kongo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Burundi. Twumvira ko ari amasezerano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo, kuko iyo binjiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona. Nico gituma iyo bavuga bahakanda ko atagisoda cy'u Burundi kiri muri Kongo. Ariko uvuye ku ibarabara nimero ya gatanu rya Kongo riva Bukavu kugera Uvira ujanye rino barabara aho rica hose ukerekeza mu misozi, usanga hari rudavagirwa abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace. Igisirikare cy'igihugu kigabi barabara gusa, ariko mu mihana y'amagrupe ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mitumba n'uduce twiziziwe n'abagizi ba nabi nka mayimayi na FNL hamwe rero n'abasirikare b'Abarundi, kuko nabo barahashize ibirindiro byabo. N'ukuri Uburundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva binjira byaranatangaje abanyagihugu cyane, ariko abantu bwaramaze gufuka umunwa. N'ukuri nta kinyoma kirimo na gato. Ni kwashimangira intara ya Kivu y'Ubumanuko imaze imyaka irenga 20 ivugwamo imirwi y'abagwanyi y'abakongomani n'iy'abanyamahanga irimo iyobowe n'abarundi nka FNL na Rwarutabara. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Willy Kaneza. Tujye mu Rwanda. Paul Rusesa bagiye gukurikiranwa ibyaha birimo iby'iterabwoba. Kuwa gatanu yatangaje ko atazongera kugaruka mu rubanza rwe, havuga ko atizeye ko azahabwa ubutabera. Nabashije impuguke mu by'amategeko Professor Charles Kambanda icyo igikorwa Rusesa bagena yakoze kivuze mu bijyanye n'amategeko n'ingaruka gishobora kugira ku rubanza rwe.
Ntabwo ari ibintu bisanzwe ubundi, ariko ni ibintu bikorwa cyane mu gihe oregwa abonye ko urukiko rubugamye ko nta mpamvu yo gukomeza kuba mu rukiko cyangwa gukomeza kuba mu rukiko bimba bimeze nk'aho ari guha umugisha amafuti akora mu rukiko, niyo umuntu ashobora kubivana muno uburenganzira bwe.
Ni ukuvuga rero ko umwanzuro urukiko rwafata uwo ari wo wose yaba wemeye se cyangwa yaba avuga ati ni mukora uko mubyumva biciyo byagaciye?
Oya, uburenganzira bwo guceceka bugenwa n'itegeko. Umuntu afite uburenganzira bwo guceceka iyo aregwa ibyaha byaha, kandi igihugu cyangwa leta ntabishobora kumuhata kujya imbere y'urukiko. Ariko nanone ntawo bivuze ntacyo bihindura, leta yo egombye komeze nebishaka irakomeza n'urubanza. Ariko nanone bagombye gutanga ubundi mu mategeko mpanabyaha, ni leta egombye gutanga ibimenyetso kandi igatanga ibimenyetso simusiga. Yo enaniwe gutanga ibimenyetso simusiga, yo habaye ikintu kitumvikana cyo gukemanga mu bintu leta iregwa umuntu, umuntu agombye kurekurwa. Icyo rero kuva mu ruki mu rubanza ntawo bivuze ngo mu bugabanyije uburemere bw'ikibazo leta ifite mu kugaragaza ko wakoze icyaha, na kandi bakagaragaza imyitozo musiga. Kuba yavuye mu rukiko na uyu mwambura uburenganzira bwe bwo kujurira icyemezo, baramuseye urukiko rumaze rurabuse rufashe icyemezo, rusojya no bwatagiye kuruburana, aba yaruvuyemo ashobora kurujurira. Yewe ashobora no gusaba ko urubanza rwaseswa, so ntacyo bihindura, leta irakomeza kugira area burden yo kugaragaza ko umuntu yakoze icyaha kandi bagatanga ibimenyetso simusiga.
Warubaye nk'ubivugaho, none buriya ko yavuyemo biragenda bite? Barabireka cyangwa barakomeza gutanga ibyo bimenyetso nyine?
Bo barakomeza niba babishaka barakomeza, ariko nanone urabona ko mu rubanza nka ruriya rukomeye rukurikirwa n'amahanga, iyo umuntu aruvuyemo kandi atanga impamvu zifatika kandi zarize n'abanyamana n'ibihugu byavugaga ku rubanza rutangira, ati umuntu agombye kubona fair trial. Ikintu gikomeye cyane kizateza ikibazo leta y'u Rwanda nangira ngo n'abapartners babo bakorana bashobora kuzakemanga imikorere ya nini. N'ikindi kintu kuba urukiko rwemeze ngo ntawe yatsimutswe ngo uriya mugabo yamuzanye ku giti cye, ubundi ikintu cyose umuntu prive akoranye na leta gihinduka igikorwa cya leta. Hari concept ya state act, umuntu otumiye na leta aba akoze nyine akoreye mu zina rya leta eva leta. So kuba avuga ati ibintu byose mbabwira nta mushaka kubyumva mwamunkubirana, bityo rero nta butabera neteze kubona muri uru rubanza. Urabyumva ko ari ibintu bikomeye kandi abanyamahanga niyo bashaka kureba.
None biriya yakoze biraza kugira ingaruka ki ku butabera bw'u Rwanda cyangwa se ku isura y'u Rwanda muri rusange mu bijyanye n'amategeko?
Ya mu bijyanye n'amategeko urabyumva ko tuvuge judicial muri rusange, abapartner bafasha ubutabera mu Rwanda bashobora kuzabishinguka mbamwe, bakavuga ati amafaranga tutanga mu kwigisha, mu kugura, mu gufasha ubutabera, niba tufasha ubutabera bumeze gutyo tukaba tumaze imyaka ingahe tubikora, urabyumva ko bashobora kuzabivamo. Nanone bifite ingaruka ku bantu biga amategeko mu Rwanda, birya burya yo abanyeshuri bari mu mashuri y'amategeko mu gihugu baba bakurikira imanza neza zose cyane cyane imaze zikomeye nka kuri yabavuga bati nange nenzarangiza nzabanga umujyaji runaka nzabanga umwavoka runaka yo urubanza rufashwe kuri ya urabyumva ko oba oteye obobuze abanyeshuri morale ikindi n'abantu biga amategeko mu Rwanda bishobora kuzabagira ingaruka muri wo kubona akazi mu bihugu bicuranye no Rwanda
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubutugeze mu mwanya wa hariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
nongeye kubaha ikaze kandi nanabasuhuza mwe mwashyize urushinge rwa radio zanyu ku 104.3 FM ijwi rya Amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na Nigena Roger Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma njye mugiye kubana mbageze iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza abahanga mu by'imibanire bemeza ko nta rugo rwubakwa nk'urundi ndetse nta n'urutagira ibibazo ahubwo bagashimangira ko uburyo bwo kubikemura ari ryo hurizo riba ritegereje benshi kuko mu miryango itandukanye usanga ababana hari amakosa bashobora gufata nk'ayoroheje bakanatekereza ko ntacyo atwaye ariko ugasanga ingaruka zayo ziremereye cyane wowe uduteze amatwi wakwibaza ute si uyu munsi tujye kuganira kuki Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo uyu munsi tujye kuganira ku shuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu wowe uduteze amatwi uze kudusangiza igitekerezo cyawe kuri ingingo nk'uko urushinge rwa radio yawe ku 104.3 FM ijwi rya Amerika
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14/11 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe
Buri muntu wese akeneye inshuti nziza mu buzima. By'umwihariko abahungu n'abakobwa iyo bakura bakeneye inshuti mu buzima bwabo. Gusa umuntu wese burya ntaba inshuti nziza. Kandi ntibyoroshye mu buzima bwa buri munsi kumenya niba burya inshuti ufite ari nziza cyangwa atari nziza. Ubushuti si ikintu cyiza ngo gihite kirangira. Ariko ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu ni kimwe mu bintu bitavugwaho kimwe na benshi, dore ko usanga hari bamwe bavuga ko hariho hava ingeso mbi zirimo no gutuma abashakanye bacana inyuma. Muri iki kiganiro rero twifuje kumenya icyo abaturage batandukanye bavuga kuri iyi ngingo. Mugenzi wacu Rugamba Jonathan yaganiriye n'abantu mu batuye mu karere ka Nyarugenge maze abenshi bavuga ko ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu nta kibazo byagakwiye guteza mu gihe ubwo bushuti butagamije gukurura ingeso mbi. Reka tubumve turagaruka mu kanya.
Ubushuti bw'abantu bashakanye n'abakiri ingaragu akenshi nyine ubusanga uko mwari mu kibanya kiri ingaragu bisa nk'ibigabanutse kuko urumva abateye indi ntambwe agiye mu kindi cyiciro ariko ntibivuze ko mudashobora kugirana ubushuti ni ukuvuga ngo ntekereza ko byagira ingaruka mu gihe wowe ubwawe washatse hari limite utiha nk'umuntu washatse kuko buryo umuntu yashatse hari ibintu bimwe na bimwe ageraho akaba agabanya kugira ngo nyine yubake umubano we neza n'uwo bashakanye
kubanga uwo mukobwa twari inshuti agakora ubukwe wamba biragoye kubana none bwawe ubushuti bwanjye nawe gukomezanya kereka ubushuti bwakomezaho nuko twaba twarigeze kumenyana gusa tukabana mu buzima busanzwe nyine wenda mubaza uko urugo ruba rwifashe ntange wenda ngira ngo ampe ibitekerezo by'uko yasanze urugo ruba rumeze kugira ngo nange bizamfashe
cyo ntekereza ku bushuti bw'abantu bashakanye n'abakiri ingaragu nta kintu gihambaye nibwo ushatse ukaba ufite inshuti n'undi z'abasore nta kuntu mwarekera aho kuba inshuti ngo ni ukubera yuko washatse ariko biterwa n'ukuntu ubundi ubushuti bwanyu n'ahantu bwari bushingiye n'ubundi nimba n'ubundi atari ibintu by'imico mibi bimuhora cyangwa iki ntawe ndumva nta hantu byabangamira umubano w'abashakanye nk'umuntu mukuru urumva aramutse asanze hari ikibazo kirimo yabireka ariko rwose njye mbona nta kibazo kibirimo rwose nk'umuntu abakeneye inshuti arega mu byiciro byose
mu ijambo rimwe nyine ibiganiro biragabanuka nyine habagomba kuba limit kugira ngo birinde ibintu bimwe na bimwe bari abakobwa babiri sava ariko yaje umukobwa n'umuhungu ubushuti bukomeza kubaho ariko kagira bugarukira bashaka kubamo ikindi kintu kitari cyiza
biterwa no ubushuti bufitanye n'umuntu ariko ndaguha urugero nk'abashuti muba mwarateretanye umuntu mwarahuye bitewe no guteretana muhurira mu buzima bwa gisore kwishimisha mu bundi buryo byanze bikunze iyo ushatse bisaba ko ugira ubundi buryo uba controller kabirinda cyangwa se ukagabanya ubwo bushuti kuko bishobora kugusenyera ukamenya ngo runaka duhujwe n'iki ngiki byanze bikunze ni intuma cyo expose imbere y'umugore wanjye byadutandukanye cyangwa se yansenyera cyangwa bikaba byatuma nca inyuma utwashakanye ariko iyo umuntu ari inshuti yawe iyo ushatse ntawe bivuze ko inshuti zihindura
ni ibintu bisanzwe nyine bisanzwe bibaho ariko usibye ko abantu nyine bayifata ukundi kuntu ariko ngiye ntekereza ko ari ibintu bisanzwe
icyo mbitekerezaho umuntu washatse n'utarashaka twigira kubashatse kuko ntago tuzi uko twebwe twabigiyoboramo
barakoze aba bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo inshuti bakunze ibikiganiro ejo mwiyumve ko kuri bamwe ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu bwose atari ubushuti buganisha mu ngeso mbi muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bumaze kumugeraho kuri insanganyamatsiko turi kuganiraho uyu munsi Christella umwanya ni uwawe bakunze ibikiganiro mudukurikiye hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none iri kugaruka ku bushuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu aha turi kwibaza icyo mutekereza kuri ubu bushuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu ibi bitekerezo turi kubyakira binyuze kuri nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0787 58 14 11 reka duhere ku butumwa bwa Kizimana Ezekiel wereye mu karere ka Nyamasheke aho yagize ati ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu ntabwo bwakwizerwa niba nta kindi cyaba kibwihisha inyuma atubwo ubushuti bwakwitonderwa mu rwego rwo kwirinda amakimbirane ntaho mvukiye Augustin uherereye Nyacyonga ati ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu burashoboka mu gihe binyuze mu mucyo ati amakimbirane abaho mu gihe umwe mu bashakanye agize iyo nshuti akayihisha mugenzi we ati burya biba byiza iyo inshuti iba iy'umuryango Naho uzambaza Imana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge ati iyo ngingo ni nziza cyane. Naho dusaba Imana Marie Devot uherereye mu karere ka Kicukiro ati ubushuti ni ngombwa hagati y'abashakanye n'ingaragu. Ati kuko bagomba gusabana nk'ababana mu buzima bwa buri munsi. Gusa ubwo bushuti bugomba kugira aho bugarukira. Dukomeza Gasasira Théogène uri Kanombe ati nta kibazo cy'ubushuti ahubwo byaterwa n'intego y'ubwo bushuti. Chantal Mushimiyimana uherereye mu karere ka Nyamagabe ati ubushuti ni bwiza atariko nk'ingaragu waba inshuti n'umuryango wose. Cyane cyane ugasabana n'uwo muhuje igitsina mu buryo bwo kwirinda ubushurashuzi. Naho Nyandwi Emmanuel urindera ati kuba inshuti n'ingaragu nta kibazo kirimo. Ati gusa iyo bakururanye bivamo gucana inyuma. Reka nsoreze ku butumwa bw'Iradukunda Maurice wiririmbe karere ka Musanze aho yagize ati nta kibazo cyo kuba wubatse ukagirana ubushuti n'ingaragu. Abo wasize mu bugaragu ntabwo wabicaho. Atahubwa icyakorwa nuko nk'abashakanye bagomba kugenzura neza niba ubwo bushuti ntawe bubangamiye hagati yabo. Akunze ibikiganiro mudukurikiye ibi nibyo bitekerezo tumaze kwakira kuri ingingo ariko namwe mudukurikiye mukomeze mu bidusangize tuzabiheraho ubutaha. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo. Nawe uduteze amatwi udusangize igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi tubwire. Ese utekereza iki ku bushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu? Iyo abasore n'inkumi batarashakana hari imiryango baba bafata nk'icyitegererezo bakumva ko bakwiriye kuzuba ku rugo rumeze nk'urwabo ariko rimwe na rimwe bagatungurwa no gusanga abo bifuza kureberaho nabo bafite ya makosa ameze nk'aho ari rusange mu ngo nyinshi imwe mu miryango yo mu karere ka Gicumbi ntivuga rumwe ku bushuti ushobora kuvuka hagati y'abashakanye n'ingaragu bamwe bagashimangira ko biba intandaro y'amakimbirane kuko rimwe na rimwe ubu bushuti buba buhatse ikibi abandi baremeza ko ubushuti bushobora kuba ipfundo ry'imibanire myiza iganisha ku iterambere mugenzi wacu Ishimwe Honore yaganiriye n'imwe mu miryango bamusangiza ubuhamya bwabo mu kiganiro ejo
kuba abashakanye bagira n'ubushuti n'ingaragu ngo birashoboka kandi bikagirira umumaro impande zombi aba ni nta gahinda Modeste n'umugore we Muragije Imana Konsuri batuye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru barasobanura ko bakunze kugira inshuti z'ingaragu kandi nta kibazo ziteye
hari inshuti ifite ibyigamije hari n'inshuti igomba gutanga intekerezo zubaka umuryango urugero hari inshuti igomba kuba ikwihishemo kuziko ari inshuti ariko yenda ikabigamije kuba ya hari ibyigamije ku rugo rwanyu cyangwa ku mugore w'uwo muryango nta nshuti dufite iteza ikibazo mu muryango ntiyubaka umuryango ni umujyanama ni uwo watuma agatumika ni inshuti yakunganira mu buryo wagize ikibazo akora wa mutumano cyangwa se bize ukabona ntacyo wamwishishaho.
Umusore n'umukobwa?
No, umusore. Nise umwana wawe urayi ari gukora akamubwira ikibazo wagize, yakoresheje nk'amafaranga ntiwakemura ikibazo wagize. Vuze ati njyewe mfite ubutaka sinshobora kubuhinga bwose, kuba ati ngo uhaye amatazi atanu y'umurima ngo uhinde ubuhinge, niba wifitiye ifumbire ugaburira abana bazamuke. Uwo muntu aba afite igitekerezo cyiza.
Ubu inshuti dufite z'ingaragu turicara iyo baje kudusura tukajya inama, tukababwira yuko ari bo Rwanda rw'ejo, ko bagomba kugira imyitwarire myiza mu bantu babaruta ababyeyi n'inshuti nkatwe. Ubwo rero iyo wicanye n'inshuti nk'izo ngizo ukababwira ibyo bibazo ukumva barabyumvise, wumva nawe wishimye.
Wa musanzu ku muryango w'inshuti yawe
bafite ibitekerezo bizima, ukabona ari abana bumva nta kibazo ntatiko.
Urundi ruhande ariko hari ababona ubushuti nk'ubu nk'imvano y'amakimbirane hagati y'abashakanye, ndetse ngo bifatwa nk'ubushoreke ku mpande zombi. Uyu ni umuryango wa Bizimana Bernard na Sugira Francine.
Kugira inshuti y'ingaragu y'umukobwa ngende umugabo nubatse urugo biteza amakimbirane mu muryango. Ingaruka zigira ni uko usanga urugo rurasenyuka, ntibashije guhaha, umwana ntibashije kwiga, n'ubuhinzi mu rugo ntabwo bugenda kuko butagitanga n'umuhinzi mu rugo. Urugo rugasenyuka gutyo rero.
Maze byateza amakimbirane, ategeza kuba ndi umudamu nzi ko mfite urugo nkajya gushudika n'umusore runaka. Kose ewe. Ese inshuti y'ingaragu yakugirira akamaro ni iyi? Uretse ayo makimbirane yo muri gereza n'imirwano ya buri munsi mu ngo zacu, nta ufite urugo rwawe ntacyo yakumarira.
Hari ababibona nk'intandaro y'ubushurashuzi, bityo bigakurura amakimbirane mu muryango aturuka kuri ubwo bushuti bukorwa hagati y'abashakanye n'ingaragu. Numvise ko n'abashatse nabo bagira inshuti zikiri ingaragu, kandi ubushuti bukaba ubw'umumaro. Ngendishimwe Honore mu karere ka Gicumbi kubw'ikiganiro ejo.
Arakoze Ishimwe Honore ndetse n'abayaganiriye nabo badusangije ibitekerezo byabo. Nawe uduteze amatwi udusangize igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi. Tubwire, ese utekereza iki ku bushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu? Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728 02 3232 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Arcade Twunga Ubumwe ni umukozi wa Arkidiyosezi ya Kigali ushinzwe ikenurabushyo cyangwa se pastorali, akaba no muri komite y'umuryango. Agira inama abashakanye yo gukomeza kubagara urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonnyi. Mu gihe ubonye ibyabangamira urwo rukundo, ubishyire ku ruhande. Yongeraho ko izi nshuti zikiri ingaragu wagakwiye kuzibera urugero kugira ngo bazatere ikirenge mu cyawe. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nishimwe Ariette.
Nitwa Arcade Twunga Ubumwe, nkora mu biro bya Arkidiyosezi ya Kigali bihuza ibikorwa by'ikenurabushyo, abandi no muri komisiyo y'umuryango muri Arkidiyosezi.
Uyu munsi tugiye kuganira ku bushuti hagati y'abashakanye ndetse n'abakiri ingaragu. Uratangira utubwira, ese ubundi umuntu washatse yagakwiye kwitwara gute?
Ishatse ubuhanya isezerano n'umushyingiranwa. Isezerano ukorera imbere y'ubutegetsi, ubutegetsi bwite bwa leta, ubutegetsi bw'idini, ukaba utegetswe gukomera kuri iryo sezerano ntuhemuke, ugakurikiza amahame n'amabwiriza agenga iryo sezerano. Isezerano ukora ubusezerano kugirana ubumwe buhamye bushingiye ku rukundo. Ubwo bumwe bukubakira umuryango, urabubungabunga. Urwo rukundo ruba urukundo rw'abashakanye, rugira ibiruranga birutandukanya n'izindi nkundo, rubagarirwa narwo, ruvomererwa, rwuhirwa, rurindwa ibyonnyi. Nuko mwiyemeza no guharanira amajyambere, iterambere ry'urugo rwanyu, iterambere ry'igihugu cyanyu. Izo nshingano rero iyo mwashatse mwigomwa ibindi mukabiharanira.
Ese umuntu iyo ashatse ni ngombwa ko areka inshuti yari afite mbere kugira ngo umuryango we cyangwa se urushako rwe rugende neza?
Uyo wakunze uzinukwa ibiri bubangamire rwa rukundo nasobanuye haruguru. Uwashatse rero ahamagarirwa gukunda uwo bashakanye, kandi urwo rukundo rukaba ruzirana no guharikwa, rukaba rurangwa no kuzinukwa icyaruhungabanya cyose ibyonyo ukabigendera kuri kubera ko rero mamushakanye mutaziranye neza no gukekana bibaho ugomba kumurinda izo mpamvu zatuma agukeka ndetse uzibera urugero uzereke ko intambwe wateye nabo bazayitera.
Ni ihe nama wagira abashakanye kugira ngo urugo rwabo rukomeze rukomere ndetse banagumane n'inshuti zabo kandi babane neza?
Cyagiye murimo kumenyana, kumenyana bimenye n'inshuti zanjye, menye n'inshuti zawe. Inziza inshuti nziza, uwawe abo wanjye n'uwanjye akaba uwawe, bahitamo inshuti z'umuryango, baba bagutezeho ko bashinga ikirenge mu cyawe, babera urugero rwiza, baza kukugisha inama, urabahanura nabo kandi bakubera amaboko.
Arakoze Arcade Twungubumwe, mwiyumviye ko agira inama abashakanye yo gukomeza kubagara urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonyi. Mu gihe ubonye ibyabangamira urwo rukundo ukabishyira ku ruhande. Reka noneho twinjiye muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku kuboneza urubyaro ku bagabo. Ni ibitekerezo tugezwaho na Christelle Uwicyeza. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, nanjye ndabasuhuje. Rero muri aka kanya nk'uko mumaze kubimenyera, tugiye kubagezaho ubutumwa muwa mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Bibutsa ko tugiye kwibanda ku bitekerezo mwatugejejeho ku bijyanye no kuboneza urubyaro ku bagabo bakoresheje uburyo bwa burundu. Twihuse Eri niyo nkuru yagize ati uburyo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ni bwiza cyane, ati bizatuma abashakanye babyara aho bashoboye kurira. Uyu niyo yatwibwiye, afite nimero iherwa 9 2 9. Yagize ati abagabo ntibakwiriye kugira impungenge kuko nanjye ndi umwe mu baboneje urubyaro kandi mfite ubuzima bwiza. Dukomeza Byiringiro utaratubwiye aho aherereye, ati njye sinshobora kuboneza urubyaro, ati umugore niwe ugomba kuruboneza. Naho Uwiringiyimana Pascal uri mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora yagize ati kuboneza urubyaro ku bagabo nta kibazo kirimo mu gihe mwabiganiriye n'uwo mwashakanye mukabyemeranyaho. Uyu nawe ntiyatwibwiye, afite nimero iherwa 9 5 2. Yagize ati abagabo bakuze badagikeneye kubyara babikora kuko byarushaho kuba byiza. Namwe mudukurikiye nabibutsa ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mwajya mutwibwira mukatubwira naho muherereye. Dukomereze kuri Damascene uherereye Kabuga, aho yagize ati gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo yafasha imiryango gutera imbere. Naho Thomas uri ku Kamonyi ati ntabwo gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo mu buryo bwa burundu byakwizerwa. Iradukunda Maurice we ati kuboneza urubyaro ku bagabo bifungisha burundu si ngombwa, atari n'ubundi buryo butandukanye bashobora gukoresha, atariko nk'ababyeyi bagakuriye kubyara abana bashoboye kurira. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, ibitekerezo mwadusangije tubihiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Urakoze cyane Christelle. Nshuti bakunzi b'ikiganiro, ejo ibitekerezo byanyu akaba ari nabyo bitugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none cyagarutse ku bushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu. Twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bavuga ko ubushuti bushoboka ndetse ko budateza amakimbirane hagati y'abashakanye.
Biterwa n'ukuntu ubundi ubushuti bwanyu n'ahantu bwari bushingiye n'ubundi, nimba n'ubundi atari ibintu by'imico mibi umuhoramo cyangwa iki, ntawe ndumva nta hantu byabangamira umubano w'abashakanye.
Twumvise kandi abandi nabo bavuga ko ubushuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu ahanini ari ubushuti busenye ingo.
Urugero, hari inshuti igomba kuba ikwihishemo uzi ko ari inshuti, ariko yenda ikaba igamije kuba ya hari ibyigamije ku rugo rwanyu cyangwa ku mugore w'uwo muryango.
Twumvise kandi Arcade Twungubumwe agira inama abashakanye yo gukomeza kubagarira urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonyi, mu gihe babonye ibyabangamira urwo rukundo bakabishyira ku ruhande.
Ese umuntu iyo ashatse ni ngombwa ko areka inshuti yari afite mbere kugira ngo umuryango we cyangwa se urushako rwe rugende neza?
Iyo wakunze uzinukwa ibiri bubangamire rwa rukundo nasobanuye haruguru. Uwashatse rero ahamagarirwa gukunda uwo bashakanye kandi urwo rukundo rukaba ruzirana no guharikwa, rukaba rurangwa no kuzinukwa, icyaruhungabanya cyose ibyonyo ukabigendera kure. Kubera ko rero mwamushakanye mutaziranye neza no gukekana bibaho ugomba kumurinda izo mpamvu zatuma agukeka.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 02 54 14. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro n'Ifatu Alima.